Mokgatlo wa Democratic Alliance o amohela le ho thuhuletsa ho tshwarwa ha ditho tse tharo tsa lefapha la temo le meru ka hara Freistata mabapi le ho amahangwa le bobodu bo etsahetseng projekeng ya Vrede, polasiane ya Vrede. Democratic Alliance e kopile lefapha la diphuputso ho batlisisa le ho fuputsa boradipolotiki ba ka sehloohong bao ebileng ba amahangwang le boqapi ba projeke ena ya polasi ya Vrede. Democratic Alliance ha ena ho phumula le ho emisa ho fihlela bana ba ikarabellang bohle ho kengwa le bona boradipolotiki ba fumanwa ebile ba qoswa ka bobodu bo etsahetseng polasing ena ya Vrede.